Yebo. Yes. Skatso bongo nkulu nkulu yabo. Yabonga Prince Bulo. Yabonga Thina Zungu. Spethi number number baba. Yabo sunshine ngenye vibe kwa manje. Sise sontweni.
Iyabikunzima.
Sonke sikhule ngamaphutha kule life sitshela ukuthi siyazi kanti asazi next imfana siloku sishakhana nemali sibalekela umdali manje ngisondela ngothando bamba nasi isandla nawe usangashintsha kufana kithi khona lapha ekhaya ukhetha indlela ezimhlophe bajabula abazali uzume nami intwana yami phela kusiza ukudonsa i-drug ongenani i-social ami asithandaze nomdali nawe my sister nginale story sakho i-vibe ayipheli. Angicela ungitruste dadewethu ukufaka esontweni. Plus khohlwa abafana laba kufaka emotweni bazokushashaya baqede bazokushiya emolweni. Hallelujah, hallelujah. Yaza sikholeka, we can still do it. Sangamsondela nomfundisi and isimdumisi. Sangamthandaza kuNkulunkulu ukuthi asikhulise. Kuphela wazi kusasa lethu yabo. Soba uphila ungamazi. Soba nenkinga mfethu. Ngoba kusasa ngeke uzazi ukuthi uzoba ubani yabo. Asikho lethi neze ashintshe izwe limoshakele. Asiqoqe. The God album. Godfather.